sasa unani mention. Naona jua hazi yuko unaleta tension.
Na mbona we ujibu izo mameso? Unafanya nina chizi unaleta tension.
Sili kushonta kupea kesho. Unataka leo mziza unaleta tension.
Nina mistari kazi leza lesson. Takulainisha mami utapata tension.
Nipe usiku mpaka che, nipe usiku mpaka che, nipe usiku mpaka che, nipe usiku mpaka che.
Niko usiku mpaka che, niko usiku mpaka che, niko usiku mpaka che, niko usiku mpaka che.
Kwanza ulianza kuni laugh bomb bomb bomb. East west tadinda ni ya mom's home. Leo ndom kesho thong zote random. Nangoje ile siku tanitumia makondom. Hazia na chizia mianza kunita malaya. Juni wewe ndo ulisema ti malaya haridhishwi. Ni miema wewe ndo kona tabia mbaya. Juu kwa grao wa usema ti mziza simamishi.
It's funny you can speak now. Na mitu ndio neza fanya ukue sprinkler. Ukiona ipol unakuwa stripper.
Nyamaza unajoko loudspeaker.
Unaleta tension. Mbona kila sauna ni mention? Na unajua hazi yuko unaleta tension.
Na mbona we ujibu izo mameso? Unafanya nina chizi unaleta tension.
Sili kushonta kupea kesho. Unataka leo mziza unaleta tension.
Nina mistari kazi leza lesson. Takulainisha mami utapata tension.
Nipe usiku mpaka che, nipe usiku mpaka che, nipe usiku mpaka che, nipe usiku mpaka che.
Niko usiku mpaka che, niko usiku mpaka che, niko usiku mpaka che, niko usiku mpaka che.
Ni mi when I rose rose. Ni leni dos dos. Jenzi unasumbu wa mami leni yolz. Tire mandong sire ndeni wrong. Anateta nimebeba kitu long dani along. Niki come in and I get income. Niki come out jo hakunaga outcome. Yeni msani anafanya nina rauka. Wanta maiwezi vile ananipea two term.
You can't shame the shameless.
Kauna dai nipite now baby say less.
Wachana na mademu wako fameless.
We wachana na machali weka ages.
Tension. Mbona kila sauna ni mention? Na unajua hazi yuko unaleta tension.
Na mbona we ujibu izo mameso? Unafanya nina chizi unaleta tension.
Sili kushonta kupea kesho. Unataka leo mziza unaleta tension.
Nina mistari kazi leza lesson. Takulainisha mami utapata tension.
Nipe usiku mpaka che, nipe usiku mpaka che, nipe usiku mpaka che, nipe usiku mpaka che.
Niko usiku mpaka che, niko usiku mpaka che, niko usiku mpaka che, niko usiku mpaka che.
This is Respect Music.